se ngabwe kwali na yebwete wagumi kirisulu amaroko gere bibyo wagenda mukensi ejenko miriro ungambye nti ebibyo nango bikomesa jiti jichugo ginaroza binji nyo harieti lwaki watukawo ewubinyi wamwe sikulaba akwetaaka kunyonyola ebyaliwo ninzelinzeke wange ntono kyayo ekkubo walisiba harieti obusungu kubaawo hari naye bino ebyaffe ebyali bitono nnyo kyenfanjagala okukulabamu nkutegeeze nga bwe kwali. Kunyiza nkimanyi nti bebakyala bali bewasangeka ebyo nno byali bwe biti jjukirako lwe twava entinda emmotoka yaffe omupiira lwe twatwabikako mwami eyatuyamba owakamini akapulu oyo nno tukola naye sikikutegeezanga neerabira yalagirira abakyala bali batumenga singa baba bamwetaaga era ekyo kye bali bakiridde bwe bewabalaba noonyiika mazima newubinyi wamwe sikulaba kwetaaga kunyonyola ebyaliwo nzelinzeke wange ntono jjayo ekkubo walisiba harieti obusungu kubaawo hari naye bino ebyaffe ebyali bitono nnyo kyenva njagala okulabamu nkutegeeze nga bwe kwali. Sobi na echo kabambi mukwano gwango oli eyalete ebyo gamba bakyala bali batumenga nze nga bamwetaaga tulabagane tulabe kyekituufu omukwano gwaffe tewaliwo oluyombo tegwali maze gazika bwe kutyo hari eti ekizibu tewali kyenkola kijja kati nze ndi mbirowoozo nkumunnyo nabye maama wadde bwe nfuna otulo mu mutwerojja tulabagane tulabe kyekituufu omukwano gwaffe tewaliwo oluyombo tegwali maze gazika bwe kutyo hari ekiyoka. Amazima tewali nsobi na echo kabambi Mukwano gwange oli eyaleeta ebyo Gamba abakyala bali batumenga nze nga bamwetaaga Tulabakane tulabe kyekituufu Omukwano gwaffe tewali w'oluyombo Tegwali masekasika bwe kutyo Harieti Ichizibu tewali chenkola Chicha katinse ndi mbiro oso kumunyo Ndabi mama kwa tebwe funo tulomu mutu erocha Tulabakane tulabe chechitufu Omukwano kwa fete wali wolu yombo Tekwali maseka zikabwe kutyo Harieti aka
Tewali, yeso bi, tewali, yeso bi, tewali, yeso bi, tewali.